Omuchana gwotutte olonze bulungi wammato mutya okuwunyisa ennaku z'abalimba olonze bulungi wammato mutya mwagale 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 nguyo mwagale mwagale wekiruma yeetuge omuchana gwotutte olonze bulungi wammato mutya okuwunyisa ennaku z'abalimba olonze bulungi wammato mutya mwagale 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 nguyo mwagale mwagale wekiruma yeetuge olonze bulungi choice yo yakabitunula kino omulabe teweeraliikirira mukyala mukakamu wampisa laba ebitaala bikutate olonze omulungi abasinga tunuulira smile ekikyo n'obulungi avuganya malayika omukwano ogw'oba ttoonoonya mulimu ono yali kompuliiti omukyala gw'otutte olonze bulungi wammato mutya okuwunyisa ennaku z'abalimba olonze bulungi wammato mutya mwagale 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 nguyo mwagale mwagale wekiruma yeetuge omukyala gw'otutte olonze bulungi wammato mutya okuwunyisa ennaku z'abalimba olonze bulungi wammato mutya mwagale 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 nguyo mwagale mwagale wekiruma yeetuge abasajja basiimye era bakkiriza oba omwana waabwe mukuuma mukwano gwammwe nga guli wamu kijja mubasanyusa mumuviira bayiseeko laabuye gweyo kyaga mubatawuza temutabula mbengairidde mwana mulenzi ono kwasibidde omukyala gw'otutte olonze bulungi wammato mutya okuwunyisa ennaku z'abalimba olonze bulungi wammato mutya mwagale 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 nguyo mwagale mwagale wekiruma yeetuge omukyala gw'otutte olonze bulungi wammato mutya okuwunyisa ennaku z'abalimba olonze bulungi wammato mutya mwagale 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 nguyo mwagale mwagale wekiruma yeetuge omukyala gw'otutte olonze bulungi wammato